Blog Talk Radio.
Amacinya hamwe na korera ndetse na irari iby'ubutegetsi kuva mu kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza ucuri miboro ucuri mwijima rwandu hinduka sibandiro ry'ibisazi muri burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino nakahe gasozi niye mpinga hatumvikaniye urwa mu rw'imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryohari nambara 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 uragapfusha urakavuga ishyanga uragatsindwa narinuye Kigali nziza nahunze Kigali y'umuriro ngendi bokoboko na narori nyuma na buruhukiro nigeze mbona muri burende na karubanda yamaswa muntu narayizinutswe kwica kwiba kugambanirana nyamara nzanye umuganda wo gusana amahoro narayindose narose kandi nkabyizoze narose igihugu cy'ubwivugurure narusu Rwanda rw'uboroherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda nukarire nguhogore Rwanda rwiza bakanyarwanda
Rwanda Rwanda rwiza rwa Kanyarwanda mpore yarakoze cyane masabo nyangeza ati ntambara yadushumurije amashitani y'amoko yose ati Rwanda wahindutse isibaniro ry'ibisazi ati zuwaje mu rugo yatuzaboneka ryari ngo tumurikire ati nyamaswa muntu na rezinutwe kwica kwiba kugambanirana mbese nk'abiya bya FPD mayikorera impunzi aho ziri hirya no hino muri Afrika aho zidafite kivurira cyane uretse ibihugu bimwe na bimwe twashima nka za Uganda ndetse na za Zambia zanze kumvira ijwi ry'ubugome rya FPDU mai nabo yagiye kugambanaho kadisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 6:06 isaha za Washington DC tukagira saa 3 z'ijoro n'iminota 6:06 isaha za Paris Burusire n'ahandi mu burayi bwo hagati tukagira saa 4 z'ijoro n'iminota 6:06 isaha ziwacu i Kigali iwacu mu Rwanda ayogojwe na leta y'agatsiko ya FDMI ariko nta joro ridacya ikaba rwose ikaba igomba kuvaho twarabihagurukiye uno munsi turi gatatu tariki ya 7 Gashyantare mwaka 2018 tukaba twabategura ikiganiro ibibazo by'impunzi nk'uko mwabisomye abashobora gusoma ku mbuga zacu ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda nyuma yo kugambanirwa na FPDMI muri kumwe nange Joseph Ngarambe wateguye kino kiganiro muka muri kumwe kandi n'umutumirwa wacu w'Imena Jean de Dieu turi kumana tujye gufatanya kino kiganiro Jean de Dieu turi kumana rero nirizere kuri hunyumva urumwe mu bagize komite nshingwa bikorwa komite executive committee y'ishyaka ishaka ku Rwanda FM ukaba ushinzwe ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda muvandimwe Jean de Dieu turi kumana rero nagira ngo mbere yo kugira ngo uhe ijambo nibutse abatwumva kuretse niyo mirimo ushinzwe mu ishyaka ishakwe ufite amateka nk'umuntu wakoze muri minafete ndetse ukora no muri diplomasi by'umwihariko mu diplomati Kinshasa nyuma ya 1994 mu mwaka wa 1995 niba nibuka neza aho uretse aho ku cyicaro cyo muri Congo Kinshasa mwari munashinzwe hamwe n'ikipe nyine mwari muri kumwe akarere ka ya Congo Brazzaville za Centrafrica wenda na za Cameroon n'ahandi ni wo bizi mikro ni yawe ni uri unyumva Jean de Dieu ijambo ni ryawe Hello Jean de Dieu ndumva tariho uboneka banza hari ikibazo Jean de Dieu ntabwo uriho unyumva n'ubu ngubu reka ikagerageze ndebe reka abariho batwumva muri kengerageze gato ndebe Jean de Dieu mushake ubanza mubonye reka ndebe Jean de Dieu wabariho unyumva kambe shize vindirimbo ngushake wanza Jean de Dieu agize ibibazo reka mbe shizeho akaririmbo noneho mushake Thank you.
rugamba rushyushye mama wambyaye mutera gahinda ababyeyi ntabishaka data wambyaye ngo neze gutsinda nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba imyaka yansize nyireba yaherekeje burungana rwanjye igihe kimpaza amatsiko nyamara seyo ngo azanye zaheye sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka warasabye Imana irabyumva warize cyane ku mutima wawe kugira ngo nzaze unyakire nk'uko wari warabimenyereje wankumbuje utw'umunezero kuko banyibagije ibibi wankumbuje utw'umunezero kuko banyibagije ibibi uko biri n'urukundo nahishiwe n'umupfasoni wese wariziritse ku mutima cyo nawe genda bikwambike ikamba ibyiza byawe nzabirata maze babihurire igiciro ibyiza byawe nzabirata maze babihurire igiciro reka nibagirweho imitima ibunganye itera umugongo iteye n'ubwo mbona ibintu bisa naho byahindutse byose komeza unyibutse ubwana bwacu n'ababyeyi n'igihe twataye komeza unyibutse ubwana bwacu n'ababyeyi n'igihe twataye nagutaye ntibyaba nta na rimwe nakwibagiwe mu byiza ushimishwa n'iki ngo tugihumeka nkiguhe biganza bitari mu bwiko ndaguha icyo tumbwiye icyo ushaka biganza bitari mu bwiko
arakoze cyane Francois Nkurunziza nagira ngo Jean de Dieu niba noneho wabashe kuboneka ube wakwitaba ufate mikoro waba uriho nyumva Jean de Dieu mfite ibibazo n'umutumirwa mukuru ntabwo biri bworoheye Jean de Dieu waba uriho nyumva reka mbe nongeye gushyira akaririmbo ngo utegereze amaherezo uriboneke
merewe neza iteka mpora n'ubwoba kandi ngahora n'intimba nkunda mwumva naniwe cyane yemwe mbunze imitima ubwoba bwatacyaho ntinya ndabizi tuzakumburana ndaryambanya rukiri intashyo namwe muzajye mubigira uko Umurinda rwita izuba Ikiro kirambu na nkatoni Ndabona inzuza hose Igihugu cyashushe nka gereza Nagiye bagenzi mubeho Sohotse mwirita bari yanamye Ntabwo mbanga birota nubwo babumbuza amahwe mu ndagi nagiye ndabizi tuzakumburana ndaryambanya rukiri intashyo namwe muzajye mubigira uko amahoro amazina y'inka no kwidoga we nzakumbura abahungu bashora n'abandi binikiza nzakumbura urya mubano wacu wuje urugwiro we nzakumbura benshi nzakumbura byinshi Kazambasure n'imbona hakeye Iki kirere gikeye cyose Amahoro, amahoro, amahoro naza nzaza Nzaza, nzaza, nzaza Ndebe ko pasi ajya y'abakobwa kandi akabyara abahungu na none nzaza ndebe ko dansi yakomeje kubarira kabaye imbero nziza bagira imfura i Rwanda nzaza ndebe ko abakitonda yuhanye itanasabera bagashisha makeya bakunda bagira
Zabasuza
shima wataribwa irwa magana nayi kikondo kunje bibutare magapitari
urakoze cyane urakoze cyane byumvuho iyo ndirimbo yawe nziza ndagiye ukava kandi aho wari ukunze ariko hari hakumire nabi ugati igihugu cyawe iyo ndirimbo nituye nituye impunzi zose aho ziri uko zaba zimerewe kose ibyo ari byose aho uri hose haba heza haba hatakunogeye umuntu akumbura igihugu agakumbura abo yasize mukanyire nkuko nababwiye nagize ikibazo gikomeye cyane cyo kubona umutumirwa mukuru Jean de Dieu turi kumana ariko ngiye kuzimya radio noneho turebe ikibazo uko giteye dushobora kwigizaho ikiganiro tukare niyo wenda twakibageza mu minota 30 ikurikiyeho nshuti za radio ishakwe mutwihanganire turaye ukuntu dutunganya ibibazo tugize bidutunguye noneho ikiganiro tugikomeza uyu munsi turizera ko tugikomeza uyu munsi nibasha kubona umutumirwa mukuru bitabaye ibyo twashaka undi munsi murakoze rero mbaye mbasezeho mube mwiriwe naho mukanya nibibutungane cyangwa se mu gihe gitoya nkejeje ubundi nako kuko ejo dufite ikindi kiganiro nibiramuka bidatunganya.